Ate Masaka umi ngaba wagizi b'ekibiina kya NUP baaniriza kwatidde ekibiina kino bendera kuba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu era wabadde wakalipagano k'ebidduka akamaanyi naddala mu nnyendo ku luguudo oludda e Mbarara. Kyagulanyi Masaka awerekeddwako kumpi ababaka ba Paalamenti bonna okuva mu kitundu ekya Buganda nga bakulembeddwamu omumyuka we mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi n'abamu ku bakulembeze ab'ekibiina era Masaka Kyagulanyi abadde anekaanekanye mu Mutega Nsweera. Kyagulanyi Masaka eno akubye yenkungaana bbiri ng'olusoose alukubye ku mbuga y'essaza Buddu mu divisioni ya Nnyendo Mukungwe ate olwokubiri ku kisaawe ekya Kereziya ye Kyajjubira mu divisioni y'ekimanya Kabonera era bw'abadde tannayogerako eri abantu eyaliko omumyuka wa Pookino owa Budala Kato Kalule y'asoose okumwambaza ekifundikwa n'amukwasa effumu n'engabo era aliko entanda gyamusibiridde. Embera bw'eti bwebadde
nga tuli mu ttaka lya Buddulino tukwebaza olw'obugira bw'oyolesezza n'oyimirirawo ku lwaffe ab'enkyukakyuka tusaba akalulu kano kabeere ka mirembe Katonda akwateeko owangula akalulu kano. Nkusigira genda otutabaalire ozeyona obuwanguzi. Kikwasa ku muliro ogenda olwana masajja obeere muzira osala amazima obeere mwekanya n'olamula abantu ba Beene. Tukwasa engalo eno olw'obukuumi byonna.
Kyagulanyi bw'atandise okwogera bannamasaka abakubidde ttooki mu Uganda empya n'asuubiza okuzzaawo eddembe ly'obuntu okunyweza ebyenjigiriza n'ebyobulamu okunyweza ebbeeyi y'ebirime naddala emmwanyi n'ensonga endala nnyingi era asabye bannamasaka naddala abavubuka okulonda enkyukakyuka n'okukozesa omulembe gwabwe Ssaabasajja Kabaka bwe yabawa okusalawo ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Abasiimye olw'okumwaniriza mu bungi era mu maanyi n'abeebaza olw'obuwagizi obutamuswaza n'abasabanga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Januari okuvayo mu bungi bamuyiira akalulu ne ba NUP n'aba NUP bonna babayiira akalulu.
Baganda bange tulina omukisa ku mulundi guno ng'omukisa ogwo tugenda kuba nagwo ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Januari. Nga njagala obasaba mwenna mwenna abampulira n'aba banaafuna obubaka buno oluvannyuma bannange twekolemu omulimu tukole okusalawo okusalawoko nga kwe kwenkomeredde. Kyamukisa mulungi tikwetolodde yonna yonna era babadde nga bambuuza Bobby eno tukuwagira kubanga oyimiridde ku mulamwa mutuufu. Tuwagira NUP kubanga ekigendererwa kyayo kyakugatta Uganda yonna naye wammwe kiri kitya era nga ndowooza toboolyabwe n'agenda ewaffe ewaaba obwe bananswaza bannange mweba.